Yes. FBM baby, this is not the usual music, so you listen at your own risk. Jeba de kosebo no mami government bampise fefe busi mugwanga liondi resident citizen by birth jechiri ku certificate ne kumusoro gwe gwanga nange nyina ko party okay kantuke kubinuma straight banakaza debe gwanga bavira maternity rachi mu marwadi roteli dagala gali empty na basawo babula mute basasura beski mpulirambu watuweleza mosquito nets fenote twafu na malaria tule kama iti singa byoweleza no birondola atisiki nabo bobi bandi bifunye direct Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Bakala Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Bakala Uganda government egwanga lya perioda balikyakula abamu basulanjala abalala tebayingana wasula naye bwembala government abakozi bosasula kinnuma kuba abamu balyawo tebalina mukukola for example bemupi bitano bonna maki nga tubanyweza tubabaza tubawanira nti sebo government nawe kulamuko ku research mu byaddala Uganda yaffe teyetaaga fuga bweti abakozi bo tebakyalya nnyama bo balyanguzi ate buli lucha appetite ekula bukuzi bambisasira sente yoyo omuwi w'omusolo kuba bajiryanga ze bawangudde mu kyokolo Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Bakala Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Bakala Uganda Government, wano no wosi kuwawo maxi Abasubuzi bobe nyini, obasa taxi Chokaba singa, bali kulono, chimanyize faxi Investor ye waja, talaba na kutaxi Buliomu monsi, kiri zamba, ina opposition Bino bie nkugamba, lida buwana atari wa opposition Ngeji merabe, chetaga fertilization Ine Uganda, yetaga peaceful transition Nisebo government, abasomesa tebasa sura very well Chitegeza na abasomi, tebasoma very well Famileza polisi na majete zili very well Ndo woza yen songa rachi tebatuisa na very well Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Bakala Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Bakala Uganda Sebo government kankuzeyo mu 2005 Before TikTok live, before I got a wife Mwakola referenda mumbwe bibina bijewo Abantu besimbewo bana Uganda balondewo Naye kati abakwe simbye kwato bajjawo Abalala bali mu makomera bambi bavundirayo Kiki kye tuliko ye lwaki tobijjawo Ze mpulira mwana bimpeddeko government Mbadde soko osomeko eno peji Munsi yaffe tetuyinamu na minimum wage Afuna nnyo mbunaba kuba range Ata atafuna tafunirako ddala asigala mu keji Government wakola UPE bonna basome Olw'obutafaayo nefuuka bonna bakone Ekibataka na cheno kifuse kibatake Yali forgot my country yafuka forgot and my stomach Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya mpya Bakala Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya mpya Uganda nkadoba Uganda mpya mpya Uganda nkadoba Uganda mpya mpya Bakala Uganda mpya Sebo government abantu wabamala mwesubi kiriza chovola ba makanisa gajudde buliruyi anti ebizibu wane Uganda byasukwa omungi era twaddukira wa Mungu okawe wali esubi Sebo government ebituluma bambi bingi bavubuka lwa kusirika n'obalaba mu mayirungi emirimu wano mitono atenga ebizibu bingi kino okirabirawo ne bw'oba tolaba bulungi Sebo government mukale waliwo byokoze right naye kkiriza bingi ebitannaba right nga mukama bwakera n'atuwasanira iti nawe bannabitone baweka copyright Sebo government abantu bebuza tewegomba Dubai tojegomba enkulakulana tojegomba gwe bw'otambula mu nsi endala tozegomba nga nange kyenneegombye nkigula n'enkizza mu nnyumba Sebo government amakubo gaffe goma Saho wena kauka maso gami ukawa mfufu Incompetence bagamba nubula gajabu Yatisa mutabani wa sudiru na badala banji bafu Samo Uganda wedi ye Neta Corporation DPRO Kubotu nulira company nga UEDCRO Webuza tusasura masanyalaze gateka koba Tubasasura masanyalaze gafika jako Zebo government vitoya gala tudembu na asarako Oliaba ya katula mbuboto no musarako Abenyanja bakaba mbuboto wabasarako Wetuogiri lava vubi mbubali ila kusiko Zebo government abemwanyi mbu wabasarako Katusabe katonda tuyambe kubina dako Abali kucheyo vivivyo kabiba kukira po Bagamba wabatame ya Uganda bali indadako Sigade yenze pefe musiwo Boya garangu wera uu.